But wanna vibe to the meme.
Yeah.
Wanna vibe to the meme.
That sounds key. Tuone tumepoa hapo mwanzo tuliwaka man. Mixa kwa danganya chumba tutawawa tukipata fame. Yabu mziki ulicho nipa zaidi ni kupata dem. Mina moyo wa kutoa na kusaka genso. Kila nlicho pata nlikipata kwa kupata pain. Vingine blessi tunakili usha nipata man. Mwimu silegezo kijikata na kukata gain. Wazwa mifumo kijipata na kutia maden. Kuishi ndana ndoto kwanza moja ni kutrust. Peeling kwa mini haso koza tuamini kismart. Tutisheni watoto wakidosi kumbe trash. Ndambi kubwa kama bossi kumbe traffic. Hey, bongo menda nangu shakabati. Ndo life ya bongo chambua hoja upende ama utaki. Chagua moja uende ama ubaki. Mini mechagua kwenda ile nsende kwa masharti. Hey, naizi ndo level zaki mwamba. Maninja tanga kikopi nyendo tachana msamba. Mna shangaya crash ya mkona ya mika mwamba. Shtuka malaya sinza wana mpaka lipa namba. Pesa makaratasi la lazima kwenye kuzi saka speedy when it cast. Straight na wanangu bela jacks. Ela delo tatu kutapwax ya ni vibe.
What's on a vibe to na mimi?
Yeah.
What's on a vibe to na mimi?
Dele wa ni vibe.
What's on a vibe to na mimi?
Yeah.
Come on a vibe, you to vibe to na mimi.
Go to what ni vibe.
What's on a vibe to na mimi?
Hey.
What on a vibe to na mimi?
Ya ni dele wa ni vibe.
What on a vibe to na mimi?
Vibe to na mimi.
What on a vibe to na mimi?
Vibe. Yeah, bare feet bila sandals. Diko tunatoka street kings kila angle. Yeah, leo tuna big team tuna bando. Zina bonga sweet 16 bila scandal. Kiongozi mtani pofatini extreme na hauna sera. Basha kaki niko mtani mwaka wa sita na ungatela. Sawa na msani kuwa mainstream na hauna hela. Nani sawa kwa bidada slay queen na hauna dela. Sani boda mbaki street tuna homies mana deals. Ziko nyomi na show zawa kitwa lika watu temi tuna vomit. Live from street, yeah we own it. Hiyo imekaki somi kwa na tema ngumi na kula vilaini minki cho. Metoka mbali wala wahaba na fu. Tupingu street wiga lava wajui. Tusizi sizi kuji brag watujue. Nani mwendo series ya ni mpaka tujue. Pesa makaratasi la lazima kwenye kuzi saka speedy when it cast. Straight na wanangu bela jacks. Ela delo tatu kutapwax ya ni vibe.
What's on a vibe to na mimi?
Yeah.
What's on a vibe to na mimi?
Dele wa ni vibe.
What's on a vibe to na mimi?
Yeah.
You to vibe to na mimi.
Go to what if I.
What on a vibe to na mimi.
Hey.
What on a vibe to na mimi.
Yeah, ni dele what if I.
What on a vibe to na mimi.
Vibe to na mimi.
Tutu wa suri